Brothers and sisters, we welcome you to our
2008 leadership podcast. Our theme today, building up the continues the church's ongoing emphasis on the topic of the Martin Sembebre, if free at Tenefua, what does her name? If I send you a bad boy, Bussiano. Sankrate Ibaco, I mean, himself, what kind was sacrament meeting? Contains this language. Achaying, sir. We call upon parents. Yes, sir, I will for be brave. Sir, well, boy. Woma children in gospel principles. Send ye wobetra woma no quire, send ye obeben, sorry. And appropriate other demands or activities may be. Himself won't would you not be bred that way in him. Nan so ye perceive a churum, sir, was set. Won't born whom more than I war yet. A juma irradi the amawan. A far one bush young. You realize we are addressing the entire adult population of the church in this broadcast. Obi wa so yuming na ekasa. To have young single adults invited to a discussion primarily about building up a righteous posterity. Ebese echere mo se. Ememuwa ne you single adults. Ememuwa ene mrantie. Na memuwa ne mrantie ene awofuwa. Yet, Munina circumstances that exist among our members. We love Munina. We also realize Yenimsenia and more families are in disarray, and as Yenimsenia, Ebusia, Yenimsen children and traditional family life. Yenimsenia, and so heavy brew, Ebusia, any dear Yasne Chefa, Ebusia, and until I am paying for a while, so in more. Ethel said, I was set. Yetimu echremu no kware no kware kwae wo se mo faso ni ewiase ne chire no efa ebusua no enye ni a asore ne pe no in marriage and eternal family standards. Let me use a mamfa abakose mu en chremu we ase emfa ho Awari anywhere, Bushia, assets now. The parable of the homemade shirt. A friend of the parable of the homemade shirt was a marvelous scene. Mamma, may not upon my dear ye pa. Memofra Bremono, Sir Yenisica. Mamma, make bombarding a pum in Tadia and my shakosuku. Big Timmy Hunu, a Tadia war, Stosutom. Na me maame hu atade o se atade we de metimi apam. Timi hwa atade ya etwa apam. Atade a na ene sa atade na ese pepepe. Me ma ne mo se utimi yesa. Pa na sa kwa ne nye kwa ya ofaso apam atade. Na de na ope Panese Obenya anticipate angle Equine Obenya and Krate be a betchen a quine or befaso a pam at Adieno. Furthermore, if she went back for a second or a third shirt, she was always working from a perfect original pattern. So a pam at Adia tossum, you know, and I'm yen, sir. Imperfections of a pam ni ye pa. I think you can see my point. Madam said. Mahu dia mechie no sesia yenim se en sohwe da yenim a mistake or two in the first product inevitable without a pattern gets repeated and exaggerated intensified oni bebre a eda repetitions we make say ye kosu just doesn't fit
One sleeve's too long, the other's too short. One shoulder seam runs down my chest, the other runs down my back, and the front collar button fastens behind my neck. I can tell you right now that such a look is not going to go over well in the seventh grade. Now, I hope this helps you understand.
In that ideal circumstance, it is precisely because many don't have. And I'm say bebre any, and I say wo hu sa nchache yin. Na ebi enti eyi hu ase no. Enti ne yeka eyi efa ne yeja osra cheche. And in nchache wo mane ma. Individual adaptations have to be near and crankra aye. Awawaremo ehu hia if you say aware e sunsun ye nyina betime agya atumo ewo ne enhweso a ye dia mai if you say fi yankopon ne ye nyina aye buta say ye be diso ye monim defo ya friends say en chechere mo emrei mo ani ye and ni abrabo edanso nanso say ye say yankopon emu a awo ya brabo na ebe fomfom ani emu abi awodi se niama besesa se woma an niama binso ni ancheche enti na na ye che ye nya ahode ewo botai se yankopon acheche ni eji ni cheche de empo se afofro enye ni medamaso se motie niente a niama bi how ye efa ahobambo ye de bema obosu anyina ho emfa ho se wo onfi ana se se ye kasa etia ni epese ese ebusua afa ebusua a ewo ho madankwa eye enije se nyakopon achre se mema mo hweso bi a ade anyina mo se ne be ya ye nyimo entwentu ya kasa ni odi
I'm grateful to participate
I mean just say na me come ho adwumade mo ho mi chia mo nyina wo wiase afa na nyina wo sa nhyehye konkrin emu ni ehia sese ya sese ye de be chreche mo ani we have watched as you ya hwe se na mo mo ahwe nhyehye hro I kosu o USA mo. Wo niama efa ebusua ho. Yesu Kristo asore wo ho ma akachire ma no. Aya asore ya tiesi ho bio. In fiasero. Ah yeshi she no. E jani obanu da wo ho edi. E chire nkom chene Joseph Smith. Was a yide ayi edi kan mo. Ani pa mienu ene edamu ni ane enhyehyɛ emienu na yɛda ne di sɛ ɛboa asɔre ne efimfiase ne di kan ɔne yɛgya wɔ abɔde nyinaa yɛde ama Nyankopɔn no ɔfa na ɛbɛn yɛn ɔne yɛgya yɛgye ɛno to mu ɛfisɛ yɛyɛ Nyankopɔn ma sɛ ne ba ɛwɔ hɔ ma ɛyɛn no na sɛ ayɛ abusua ano no ɛnam ɛgya ɛne ɔba no so ɛda wɔn ho adi wɔ saa nsɛnkyerɛnne no mu akyiri no ɛgya ne ka sɛ meme nim nea ɛreba wiase mmusu ɛba wiase so no nti mefrɛɛ makoa Joseph Smith sɛ me kasa kyerɛ ne fi ɔsoro ɛkyerɛ ne sɛ eyi ne mfiase no eyi ne mfiase nhwɛso yɛdi kan na yɛtoto asɔre wɔ anyɛsode ho ɛho saa dwumadie yi ane yɛda no adi wɔ Doctrine and Covenant Book of Mormon Pearl of Great Price a ɛde fapem ɛwɔ yɛn nkyerɛnkyerɛn ho yɛkyerɛ mo yɛho sɛ Ready? And she shall sorry was in it. If you ask, she shall man sorry. I will ask of food. Ye need as of food. As we are beer, I mean, a man, my cocos, you have be no more dear sorry in him.
Is summed up in another sentence.
A dear Danny, sir, or be only pay beer and money uncle point day. Ye who said, Amono. Ye nyina aye pe e mema e kura so fodini e ma e jamu nchen ye ye adwuma bom ye nyina e gyna ho se abosua ye nyina enya ayi chani enim enidi ye hia ayi wo wiase mo sabre wo bra abosua eni eni abre sabre no sa enhye mo e che se se ye boa mo na motumi eye awon twatwa so a the ehon beba nfaso emra edikan edema adam ne hawa ne se womu enwo na ma senori o wiasim ne nam eyi munyina no ombama asase no atre na san shweshi en shweshi a ye hu no wiase abre nyina enti ye nya busu edikan Adam ne ne ye Eve ene woma
We know that
Yehu se
there had been a war in heaven.
Okubisi osro na ebinim twa wo hotum. Na etwa obonsam nesu. Na o di neni se obese na Nyankopon aye. Na ohu se owo nyansa se bia ti Sofia se ni ebusianu mu. Na yehu eyi. Wo Adam ni hawa abrabo ho eno echi no ba sori ni e koso no ye hu se and asedi abeda eja ni ena ni oba so anasa ofo so enche bia e ku bi e ba wiase ano mofa ebusua ehu United Nations e French e mo wo awo Beijing China yes ma ebi kosi ya nemu na echi wo motutu bi omoka so omo bi ye abenyen na omo ba ye nche ha na ye hunse so omo ba ye de ye bebo ye be kemu apa enti ye pe muka ensem a ye de nam so edika ensem eyi muka kre bi pe ne ye aka ehu hia pa na ya dia eda niamma pi nso sabre no e be mfie du etwa mu niem enyano mema ka ade ebusua epe muka ensem ma wiase na tumi ewo mu mobeti awo na dwumade mu niamma pi ayebe yi efifi ebusua pe muka ensem ma wiase no ehu hia se ye bekenkan mo bio ye nim se ya kenkan de nanso se ya kenkan ya ye kan ebrewa ye benya ntiasi foforo bia na ye nya da so bi sa ni ntia ye te se ni ete ni ye ni ye ya na anase ye nya ne ma bia ye nya obetumi ehu etumi efi mo efi pemoka efa ebosua no ho ebi ohwa womukase yenye nkrofo entumu na enu nso che ni ntia yeye ni yeye yeye ni ntia yeye nema yenye anase ni yeye aye ntumi yenu efi ye nshiche konkra ye die che ma menkin kan pe muka yeye netie na hwese wo hu niamma bi ebo ebra ewo wiase niamma ho ne ehia ewo abusua ya mamo ani asum ahromun obehu nsemwe bi efie yi mu abusua pe moka afa wiase no ho first president ni apostle edu ko dumienu ko no chese yen aye wo se ko imu e chese
kind of ahobra sim se aware e wo ba abema ni oba ntemu aye na nyankopon ahyehye na ebosua aye ade e wo obo ade no nsusu e ni awie no ebo ane ma nyina eyi ye hunia ya chechen ye fi osoro ebia bibia mfiase prekope se nipa ewo asase so na nchechea ye nyefi nyankopon ho echre ye de chere Joseph Smith no efi made santin ekopem santin tieni ye enipa nyina ma ne mema aye nyankopon abode ye mu bia ye nyankopon ba ana babema odo wo eni nti ye nyina ai wo honhom emu tibia bi oba na brema ya dia ehohia ma ye na yetumi dia fa wiase mu na yetumi de akọ oni ewie ebre emfiase no ewo soro no eja ne ma enyina esomo eja ewo soro na eje ne nhyehye atumo nhyehye su ne nam ane ma ebenya honamdua na wotuma ba asase so na ọmọ akọsọ abọbra ẹnyẹ danko a sẹna wọ ahyehyẹ ama yẹn saa botae konkron ẹboa ẹbusua nketaho ẹkọsọ ẹwọ owu ẹkyi obi ẹni wọ tumi kyerẹ yi sẹn sẹna book of mormon ẹkyerẹ no ẹnigye nhyehyẹ kẹsẹ no ẹnigye nhyehyẹ kẹsẹ yẹ ẹdi ẹboa ẹbusua etwa ewu echi si echebo ahro wa temple mu a eno boaye me yetumi ko eja nanim ne tumi boaye ebusua eye baako emre ne ewe emre di ka de ma adam ni eve nyakopon de ma om se omo beye awofo anase okrun ene oyire ye dane de se nyakopon mro de ma ne ma se ye and ni asenchita wa asase so aya de da so ete ase ye kase nyankopon akyere ye bi se awo aya de ehia ewo obema ni oba awon aware kwampa so mo nim se ye di sankita hwin ene me pi wo ho a emu odin ye US pe se esisa ni ame bi nanso ye ntumi sesa sa ni ame ye bi sase yini ni ama bi wo ho a yahyehye ama ye te se ye di eche ye dane so se ni ama te se ye enkwa ekoso e te se enkwa ye kronkron e wo nyankopon hyehye kese ni se ye bi sa ni enti e te se ye gyina bi a ye wo so ye kura mu ana se awo ene awo nyinse ye tugo ana se am krofo a womu ehu so mu ye mana mema ya de a ehia efe sa enchisha ya ye okru ni oyire e wa sede so mbodo omo ho ene omo ma e mo frɛ aya ade efe nyankopon awofo e wo buta so mo bebo a omo do omo ma na omo ni ni ehia oma om ohunam ne huhumu na omo dia bo am omo bedo omo na omo aboa omo etie nyankopon encheche ene mra okru ni oyire eja ni o enani o eja nyankopon ebebisa mu se ne amoye wo sa ne ama ya che mu abosuan efi nyankopon aware e wo oba ni okru ntem oba ni brema nkran ya ade efi osoro bibia ni ho aware e wo oberema ene ɔbaa mu ɛne aware pa mmɔfra awoɔ yɛ ade ahia ɛwɔ agya ne ɔna ntam a wɔn aware anigye ɛwɔ abusua mu ɛbɛfi ayi mu aba wɔ berɛ a yɛtie yesu kristo nkyerɛkyerɛ abere nyinaa mesusu sɛ ne ahia wɔ ne ayeɛ nyinaa ɛwɔ asɔre mu ejina obanio berma so any ebusia ho anyje
successful marriages and families
are a great tune point agina JD Empire Bo and who know he say yedi ye home beche ye beti ye ho odo any ejume dipa fi obo de ni sise eja no ehwe ne busuan so no di odo ede ni ehia won e ma won na abo ho ban enna eboa mofra eyen so mbe ye om wo sa nsi sise konkrem mo eja ni ma et sise omo boa mo ho se omo ye eni pakro no mo ka mo ho bom
extended families
ebusua ka che nyina ebeboa ebusua kese ne beboa o mo se o mo hia samwe ya ye kire mo se mo nkoso sabre di se mede eye de ye ye bo mo kokko se e won a wo bo egwaman wo aware mo no ana se o mo amo o mo ho ban e wo dwumade a ti so mo di no e de bi beba mo be ebu ho efo wo nyankopon enim sa enyame ewo abusua mu ehia ade musu beba abusua so ewo jumedi boni a omobedi ye frɛ ewia se nyina amamofo nyina ekyerɛ mu sɛ ye beboa ne yesua ye kra abusua mu wo ya abrabɔ mu mo amo ha sabre won chemu yeti sa jumede ye beti ikasa horo ni nsusu ni nchɛchɛ eyi nyina nchɛchɛ gyina pɛmuka ɛfa abusua ho
when
sɛ ɛmɛmua a mosiesi mo ho ama aware ɛne abusua mohwɛ mo ho sɛ mo ho neɛ ɛkɔ so a ɛnyɛ a bea baako pɛ ɛwɔ wiase mu a bɛtumi abɔ wo ho ban ɛne ahyɛdeɛ a yɛyɛ ne nkyerɛkyerɛ a yɛgye wɔ yesu kristo nsɛm de nkyerɛkyerɛ yi so na ɛbɛyɛ yie ama wo ewiase ɛnyɛ baabi a ɛhɔ dwo na mmom nneɛma resesa aberɛ nyinaa nkwa ne owu ne nsɛmhoro a ɛsisi wiase nanso nsɛmfoɔ a yɛhwehwɛ nyinaa ɛwɔ abusua mu abusua no ɛyɛ fapem ɛwɔ asɔre mu ɛyi nyinaa yɛahyehyɛ sɛ asɔre dwumadi nyinaa bɛboa abusua no ɛberɛ bi wɔ hɔ a yɛbɛyɛ nneɛma kakra a yɛbɛ atwe yɛn ho afi yɛbusua ho na sɛ abusua ɛbɛboa asɔre no biabi a mowɔ bi a monto mo bo ase sɛ mobɛyɛ nhyehyɛe a ɛbɛboa asɔre ma mmɛmua ne mmaayowa a ɛwɔ asɔre mu mobɛboa wo mu no moasiesie mo ama aware wɔ abrabɔ mu kɔpem sɛ mobɛmfeɛ bɛkɔ anim mehu sɛ ɛnyi yɛ ade a ɛho yɛ nika yie medwinwin ɛfa nhyehyɛe a ɛfa ɔdɔ ne abusua ɛne ɔdɔ mfitiase ɛfi mmɛmuwa mu ɛho hia ɛyi ɛho hia ɛsɛ yɛgye to mu sesei no ɛyɛ den sɛ yɛhyehyɛ yɛ abusua a nanso sɛne asɔre no ti sese yɛnya mmoa ahorɔ a yɛhia yɛtumi ɛbɔ mpa yɛtumi kyerɛkyerɛ nanso adubeɛbi a ɛte sɛ yɛhia mmoa beabi a wɔ no yɛwɔ asɔfodin animdefoɔ a wɔbɛtumi aboa yɛn wɔ nhyehyɛeɛ a yɛahyehyɛ ho sɛ yɛnya mmoa bi a ɛsɛ yɛma yɛn ni so hwɛ saa nhyehyɛe na sɛ yɛdi mmerɛ nneɛma yi so a yɛbɛtumi atwa mu afa abrabɔ mu a yɛn mma ne yɛn nananom bɛnya nkonimdi wɔ yɛn abusua mu yɛn nananom ne yɛn nananka nso nketewa ɛhia mmoa so bɛma wɔn ani ahwɛ asɔfodin mpanimfoɔ ɛberɛ bi wɔ hɔ a nyeme bi bae mu odin ese se wo ma omo ni su eyi na eyi hu na asore ne eboa se ebe ye bibia wa asore mu abo ebusua na na asofodi etumi nso ebeda enso ebre biara asore wo wo mema ya chewom ene ma ewa asore mu so mbenya enyansa ana ma ewo nyansa betumi aboa mofre se ebeboa mofre akọ omanim na omo braye mofre no ye ko bebi ye ho se ebe ho abusua wo bia ye ko ye ye kache ye ma se ebre bebe ba muntu mi mfrɛ yɛn abrɛ nyinaa ɛnam sikan nanso mo nana ɛbaa wɔ hɔ sɛ mohia mmoa a anaasɛ relief society ɔmo ɛwɔ ɔmo ɔbɛtumi aboa mo na ɔmo ato mo fo eyi yɛ abusua kɛseɛ ɛma yɛn sɛ yɛtie nkyerɛkyerɛ a yɛde ɛrebɛma yɛn a sɛnɛ yɛahyehyɛ no no yɛbɛhu sɛ ɛtumi bi wɔ mu ɛbɛkanya yɛn hu sɛ sɛ yɛbɔ yɛsu wɔ yesu kristo asɔre a wɔ hɔ ma aka akyire ma no a ahyɛdeɛ foforɔ wɔ hɔ ɛne ne sɛ yɛde home kronkron no ɛbɛma yɛn anuano mmarima a ɛkura saa tumi yi ɛde wɔm sɛ gu onua no ti so ɔbra wɔn abɔ asu awie ma wɔn akyɛde foforɔ yi na ɛyɛ ɛkanea ne akyerɛkyerɛ anaasɛ ɛkyerɛ wɔn na ɛsi sɛ wɔyɛ abrabɔm menyi ne sɛ sɛ ɛho hia ma asɔre sɛ yɛbɔ hu wɔ neɛ ɛkɔ so wɔ yɛ mpɔtam anaasɛ neɛ ɛkɔ so wɔ USA anaasɛ yɛsuro ɛfa neɛ wonya wobɛnya mmoa wobɛtumi akyerɛkyerɛ wɔn ma eyi nyinaa mu no wobɛtumi anya anigye na woahu sɛ nea yɛayɛ yi nyinaa yɛ ade a ɛboa yɛn sɛ abusua bɛnya nkabom wɔn a ɛwɔ ha anaasɛ wɔn ayɛ yɛwɔ ɛbɔhyɛmu anaa awerɛhyɛmu fi sɛ yɛma a wɔn ayɛ anyera koraa sɛ yɛde wɔn anya nkabom wɔ temple mu a ɛbere bi ɛbɛba no sɛ wɔn anya ntiasoɔ nyinaa awie no yɛnhwere wɔn enti me de nhyira ma mo nyinaa mowɔ asɔre mu sɛ mobɛnya abusua ho anigye sɛ awɔfo anaasɛ mma wɔ kwan bi a mowɔ mu no sɛ mobɛnya nhyira afi home kronkron wɔ mo abrabɔm na woahu asɔfode atumi wɔ mo abrabɔm sɛ ɛbɛhyira mo akwan nyinaa mu eyi na medi ho adanseɛ menim sɛ nyankopɔn hɔ ɔne yɛagya sɛ ɔyɛ yɛagya menim sɛna mɛtumi aka ne yɛ nanso ma mentwa ne ti a ɔne yɛagya ɔdɔ yɛn wɔ saa kwan yi so no saa na ɔdedi asɔre anim mewɔ saa awerɛhyɛ mu wɔ wɔn a ɛwɔ asɔre mu ɛnaasɛ wɔn mu a bɛba bɛyɛ asɔre ma sɛ mema mo nhyira ɛfi awurade mu ɛne nhyira ɛfi agya no hɔ ɛma asɔre ma sɛ berɛ a yɛnya asɛde ɛwɔ yɛ bosua sɛ yɛbɛtete wɔ mu yie ɛyi na meka wɔ yesu kristo din mu nti amen.
President Parker Meda was sick. I was in church power watching any day. I did die in him any day. Any abusia. And don't you know? Me fret one hour one kayo. Hey, Niji said, Elder Darlin H. Oaks, our Kakram Lutova, Sister Julie Becks, General President of the Society, Sister Susan Tanner, General President of the Young Women, and our Sister Cheryl Lan, General President of the Primary. Some paying for ye, and your odor a friend is semi mambi diwong in him and a day. Assume the role of moderating this discussion.
There is a statement in the Worldwide Proclamation.
Worldwide Proclamation in HSA. Marriage a warrior, aye, a dear, I was a Obani Obama, aye, a wadanqua. When we talk about marriage and family, say a chair warrior or a sorry ma. Put it in the context of a daintina, ye pese, ye defa, unyankopone quans. Why do we a daintina, ye pese, ye dream who woke danqua? Well, quoting again from the family proclamation. Senior family proclamation at Sherno. Ebusia, eh, a dear Oboa Dieno, a Daninim decisions and desires on marriage
and the bearing of and rearing of children are immensely important and in tino, eternal terms.
A war, any a warrior, we need to be a dear. I was of God and the teachings in church and Trocron Chrono. Echey adia yetimi disu enye ewiase ne chechere ene e wose ye disu eno ne adia ehuhia ewo ewa sorry mu.
Good, thank you. Sisters,
medawase about the eternal mo asembi efa why we're not and more kasabi kana sister Tana.
Minjin de say we are se hu aware se to hu ache se ne ayen ye hu aware se to hu ache wo kwan mi nsa so no.
We see this as a three-way commitment. Husbands and wives are committed to each other, but we're also definitely
Muntum Homa Mohomo, nay, and a jaw was true, or Doma Panic Christo, Dor, Sronco, no answer can our reassay no home. As we have this charity for one another, or Doma Pacayan boom, na a chain and call a jaw was true, not fair a chain and bayon who can't fall our reamo.
In terms of that little triangle, you just
Efa Asama Okay, Siciana. Sister Beck, Sister Lat. Really Asama, and ye pese a chair and say, ye pese a date. Any counsel for Unyankopon asem a brave ye. Mo asembi, Emma, a member I want in memoir. Ah, woe.
Say, Cassafa Ebusia, a woe ho down who are. Yan shred, Tony Ebusia. Na mom, ye shred Ebusia. Wobo won whom more set what be yet nanny. Now what sign about a jar or was through in chamber. And so then when you send was through, Nate home no boy in my yiddy in social a wabra boom soon with us, helping us. Yet nanny a boosting out as I see so mammy. That is what a perfect family in this life is. Is not one without challenge. So when you free energy or was wrong. I'd like to say something. Me can be fat ma won't quite to me at na a son is say won't kunum a jai won and won't kunum a weja won. And sometimes there ma baby we have many ma wanted to on home as ho ama san she say wo abria will see one a warrior no. Na say I can won't kwa. Now they find themselves alone. And I know San o quarry de four may mo baby aka say. Me too, me who see home, my son, she say, Namin Busu, a son say, I come in corn. May ye a busian pibo, missing at your honor, na may ye family home evening. Ye bet your sir, a busian, na ya boa won, senior, a radish, she. Under the plan of the Lord. May the obuke see the massa my walk. Wokita could draw ye. One year, she said, no, my if you say a cow on corn. There might be
wards and stakes in heaven. Ewo osra hime mo no ye be wo wards and stakes ewo ho ba minim se ebia ekuoku obi enso bo nanso nia ye nim se ne be wo osra hime mo ye busua na eyichira wo yi achire ye ewo celestia Adia, a car, a busia, a knee, a pama, a yaw, temple, would help those who are not members of the church. Yeah, why we talk about this. Yeah, hope you say, I didn't know yet. Can't we want some be brave? We are seeing a year to me, a knee. Aye, ama awariye, aye awariya, ye pe, anase asori no, epe.
Moka se kwan benso na ebe bua bua yen hu, atwen ebusunya. Ansana ye na awariye besi ye no, ewo se, ekoni oyirinya hon hon mufapen. Carbom Genasuo. A foot to back where Genesis to me, no 2 years say. A radical so very my be free now of one chain, now I could can't hear home. I'm a one a bear back. We my worry for you, mammy and son. Won't be free near now or war. Will be quack or camboom, now on a bear back. So, why yes, son, near mammy and son, yeah. Yes, sir, I say bang.
I like to Under the authority of a heavenly father in that triangle you spoke of.
Onyankopon do eni onyankopon hyehye a owo ma won no ebededi
asha sensema ewo eye odon sema efa adam ni ifo ho onyankopon bo adam na oma no wiase fefe yi obo ensuring Moi, na weye wiase wanwa. Nanso, Adam enti miya anko soko pimse. Onyanko ponya ahoka fomano. Obia na ofatano, akwenye nanso. Humu, ene honamu. Weyitreyen. Adam fopa e wose awarepanya se yefata yen huwa. E wose ye jen se nye beya sa enkabomi abekosu. yewo nye mapa bine ejina so biwo yena wari mu nanso yesan hia se yenye pesemen kuminya wo yena wari mu.
Yeah. May Kai President Hinckley asema ochrefa se awariye de owom na se wodwen wo ho a nyaade a ma awariye ne koyi mo wasem bi ka fa we ho ana.
How has her day been?
I will say, I ask somebody to see me can say.
You can send people. We are saying the fact near me be who say and see. Many are me here, you know, and
I think that if we can just get to the point where we're thinking about someone else's needs, our needs are met. That's the best way to get our needs met.
Say it to me. Kundru biya ye dream obi hwasem.
I grew up in a home where there was a very good marriage.
Me yin wo efi ana aware pa wo mu nanso me kai se me ma me ka kire me se aware pa jina ejuma den so.
They didn't have a good marriage, but it means that you never.
Mo ma dakro entwe mu a abria one dream se. Mo be shira mo hokafo wo mo aware mu. Ana mo beye
oftentimes we hear the young adult saying I'm looking for
Martin and Maba Wakasa wo hwehwe won ho kafo won ka aware efri se wadwen se won ho kafo ye ba kopɛ ho kafo a obɛye won yonko brebu wo abre biara eden ade na ewo se wo hwehwe se wo hwehwe insure fri erade ho fa ebusua ewo daa ho.
I'm always doubtful when I hear aya
and come ye se obi
predestined for them in heaven
there may be sa adwen ne se ebia bibia wo wi ase bi onyankopon ahyehye ama
and go forward with the same ideals and the same principles to make an eternal family. I think the idea is
sa adwen no sa adwen ne se ye betwen ama bibi atoye no anyade a enye ekwan pa so eno e ma ware nkoye binim se igna yate en sem efa e wose mi wie school ana se wose mi nye adwuma ana se mi hia sika kakra wo ana se mi hia ka yate san sem we bebre
stipulations we want all of this in place. I have loved
many
of love that James Thurber gave.
My main car send me James Thurber can and send me a trip. I say, idea mummy and no, a bay album
and the experiences that.
And social mobile film
in our hardship and in our sacrifice.
Nneema bebree a mobɛfa mu no ɛna ma aware no monkae sɛ Onyankopɔn ɛkyerɛ sɛ sɛ yɛyɛ nea ɛwɔ sɛ nea ɔyɛ a wobɛhyira yɛn ɛwɔ sɛ ɛma ɔ sɛ yɛbɔ yɛ ho mmɔden na yɛnya sɛ yɛhyira we because yɛnkasa yɛntumi nyɛ
afei so ɛnyɛ sɛ yɛbɛhyɛ mmɔfra nkwan sɛ wɔn bɛware obi a ɔnni nyamesɛm no na me patre asorin churchre enye se wobeware obi a woni won nko asorin nkosom nyame se yebeye aware na yenya ebusia se yebeye no kwaredifo na yede ye ho bebo afore ama nsempa.
I think we need to emphasize that. This is a great blessing to us.
In Shrek is in my
sister Turner. All that's happening around us. Yedwin ye mane ma ECCC wo wi ase afa na nyina. Nim se man for bebre sro. Memu wane mrante bebre sro. Se metimi enyi bebre. Ana se ma muntie. So he bebre ho no.
In the history of the world.
sɔhwɛ wɔ hɔ da bi a ewiase na yɛ den ɛno nti na yɛwɔ kyerɛ kronkron no ɛnwɔ sɛ yɛsuro mmerɛ bebrebɛ wɔ hɔ a nsɔhwɛ bɛba yɛn akwa mu.
Sort of personal fear or collective fear for civilization.
And yes, say yes, to live the gospel. I was say you di imrane so nienya akudro nienya. Yeah, yeah, hunsa ebeboa.
Perfect love of the Lord.
Onyankopon ne do a owo maye. Ebema relates to this. I've heard some people. But mmemu wa bebre nsɛm a ɔmaka fa
sɛ nsɛm
a wɔka ne sɛ ɛka kyerɛ wo no sɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi ayɛ nneɛma abom a menim sɛ ɛbɛboa yɛn
saa nneɛma wɔntena hɔ daa nneɛma wɔi sesa aberɛ biara. Ewo paradise ayura a John Milton tire no muno Adam ye Eve aye na oka se odi ase ninsem pi a oka ne niye ma wo san si apim no mu say ebenya ohoka fo a oti se a anka ye bedjin or kwain a ye beti mi afa abwa won abri biara. E wase ye tu me chiche e juma wo yen awari mu efi se yen kwain tu me nye. Sa e juma chiche mui a meken ye strong kusin abria na me wari fofron. Sani a won a won a wari fofro wo mebusu yon mono mema ene won hoka fon.
And the way they do things in their family, it's different than
nye ma wo ye won won ebusu yon ye son kon sen sani a nap me ye no wo abra na me wari fofro. Omo ye won nye ma bom son kon a kwa yin pulisu no wo ye no yi ye sen sani a na ye ye no.
How they will do things, it's like a dance.
You're taking me back to the proclamation.
Would they make proclamation no ensemoche senye mu aware fo ebeye eniem abom
we don't just say well you're going to
me dio kai ne me ji hu pa me asema wo kafa se wo yewe ana me me nyewe me dem se obi abeye you know dio opesoye nanso wo se aware fo eye eniem abom asana proclamation krata ne che
just to draw another
asama
line
you can't feel fit yes
happiness in family life is most like
enije ewo abusuem eye ade a chrokronkrono ana emrana ebedi so no ebe ma ye nya sai enije
I think that's simply a manifestation of what Jesus taught when he said
enim se we ade a Yesu Kristo echre
out of another's
eye echre se beam in your own mema yen bo obi echi
ye wona mi wona fobia obeye asore ma nchere na woni nka bom ne Kristo nhweso wo wona busim enya ade a na woni nanso oje ajenkwa no nchere no tum wo abre a wo ba asafo yim na bre a wo ware no bisase sain na wona busia beye waso yim won pese won benya latade sin suban won sua chro sem no na won sua sempa no fa ebusia ho na won hu se ne beye a wona busia beye ne se eye no kware na won chichiri won fie wo Kristo mu den na ajenkwa no echire sen na yechirechire ye hu ye hu abrabopa ayimye obuo enfie pini na ebusia wo ho woni suban biara wo won krom
weye asori chechire efa aware hu eye sin bibia
ya kachire ye ma se won ware a ema won hwehwe ne eye won hwehwe ne eye na ma won hwehwe ade a eye obi a ofri ebusua sonkom nanso se obenya baako a ohia se wode nsempa no hwehwe nea eye eno bema won ebusua abeye sonko sen nea ofri mu no
sister tana oka sembi fa oka adam and eve Medawase se ye wo second chapter e wo second if our book of Mormon a tray dia Adam and Eve ye niema a sorry man opinion the kind was second Nephi se Adam and Eve ka won to me wo nkwala minim se enye afanan na wo yase na wonim sa
the idea of the eternal plan the
central family point all of
you about the plan there bofa ebusua ho no the instrapi brain efrin komsheni a otiasene apostles ho na ekasafa emransema erade di ma adam ni if say one dory in she as I see so ma wo abria wo ye ikun ni eriri bri a na me nware na afi bri a na me ye aware foforo no meti se apostles ekasafa asem yi ho na meni je ho yi omo chreyin se e wo se ye ware e wo se ye wo na afi nso I was say a court school. Now, when you know it, impossible as it sounds, and I think it be a bedroom say, ain't to me, Sanya Mayina, ain't to me, and your Sanya Mayina. Sammy Jane, Sam Ransom, yeah, and that's all. Ah, me did say, in here, GD, Nate, I could draw. Na fei afori bokesi
great faith and great courage and often great sacrifice I think it requires us
ye bebenya me na yenya edisem na ehia se ye benya akomapa na yembu afori yembu afoforaten emfa edisem sonko a wo wo ho
personal revelation in regards to that commandment.
I think what Sister Tanner has just said.
I mean, said, dear Sister Tanner, I can't see an air no cry. Immensely important. And I'm here, Medassa Sister Tanner. We're in danger today. Your war on social movement and memory. Look to worldly priorities. Send you, we are church. War. If I war. In faith on the Lord's promises. Na sɛ yɛdi Awurade ne nkyerɛkyerɛ ne so a ɛne deɛ ɛsɔre ne kyerɛkyerɛ no a sɛ yɛanhwɛ awiase nkyerɛkyerɛ ne so a na yɛdi asɔre ne nkyerɛkyerɛ ne so a
fundamental and eternal and need to be made prayerfully before the bomb
fire
me e wo se ye nyagidi bia pi wo wiase a woni adan na se wo ware na se woni be biti a obeye dan na wawo ye nyesika ana ahodin ansana yawo yawo ma ye wo e wo se ye nyagidi
because we have means, we have children with faith. That feeling and attitude.
Sa subai aye wo disre eradin shra fa ne shishe no ho no beye awonwade amai sei ni bebi ti a ekwan no bebi saran so na etse sei ti antutu so dudu wo jide mu a ye nya sika ansana ye ti antutu so dudu
e bitimi de biaka sir ye chere enema a ewo sa sori mani
ho mani ji sansam ye ho okwan no bebue sey nante wogidie mu a efri se me wo ho adanse bre a mini mekunu ware foforo no mekunu papa shira no na okan se di asori no nkyerekyere ne so ye nia wonim se ewo se woye ewo sa awari mu na nanti wojidie mu no kwan no bebua ma wo se ye be nanti wojidie mu a nkyere se ye be nanti biara biara ewo se ye sua nyansa na ye ye adwuma den na ye nya opɛ
therefore, work very hard and be willing to sacrifice and maybe go without. But that was a blessing.
Na yen hunu bebue amai. Mejidi se eno ye fapem ma obiara obenanti wojidiem. Mukasafa opa mubenyadi aye ejuma no na ewo se muwo mufra. Any kwan se yesuro efi se eye adwuma den na afen so ope a yebenyade aye nea ewo se yeye na ema yeye nea yeti
just bear my testimony
me pese mi di madansie ewo enija aye nye free se yewo ebusia na yenya yewo mma
there's not only commandment from the Lord to do it
na enye Emran Samukwan say, ye bet.
Mumayang, who say, we are seeing a fanning, we are seeing a mutier. The idea of having children has been rejected. Sir, but I say, a bewo, ma, and you'll be an anager. And a person is just foolish or unpatriotic. Won't who say, be a wa, a be a. Anasa obi wu bebre anache so nipa kono onye ni papa pa anase onim rane so anase enye se minim se onyanko pombe shirayin
minim se awarifo bebre enya opese obe wu mofra nansu onyama eye one ehaw Se wunti mewu na wose yetimi tie na yeboa wo. Wa kwan nyina ho. Mi san ejidi se yenya opɛ se yebɛ wo mufra. Probably won't go
away if they're righteous. Because that is a God-given desire.
Ɛnu ye Onyankopɔn pɛ kasa fa sɛ nea yetiti mufra wo soro. Saa opɛ no onko nanso Awurade bɛhyirae.
Bless him. And that longing will weigh in judgment. One of the most comforting passages in the Trokron Chrono Adia Meniji who watch on Joku Doctrine and Covenant section. Unyanko Pong. Let's talk about Mayan Kasa Emfa commandment and invitation to bear children. Their eternal progress by giving them that mortal opportunity, the rearing of the children, and those are not unrelated. Minim se onyanko ponche ye se yangu nanso onche se ewose yewo keke na nche che ne se ewose timi shomo. Then a che se ewose busuya ene di onyanko pono nche che ninim. As it is saying, I want to use your eyeglasses to use my main fa wo eyeglasses ye and fanche adibi. On another subject, that we write something Asama. On the inside of our glasses so that whenever we looked at any subject, we'd see that message.
And we might say that when you put your spectacles on to look at decisions about how the family will use its time. Or decisions about how the ward will schedule its activities, we have written inside of our eyeglasses, the family comes first.
I love, we all love the line
from Ecclesiastes, but we all have the same amount. Sɛ yɛde saa wo ɛtu yɛkyima yɛde abusua ɛtu yɛ anim a yɛbɛdwen family home evening, family prayer, making time and seeing that these things se yebenya emre consequences in the spiritual growth of our children na yetimi aboa yema enyi wo onyame mu moma yenko yechi enko ka remarks as we started a kwan aye be faso edi emrane so and you may be a no ma yam fan yeshe. I was set your timid dream with you. You may be to say family home evening, family prayer. Yam fan yeshe, be if you say a full say, obiati as ye. Nanso sa near money ye near my will say your timid diso.
I told the beer. Yehu yen sin to wo sa enye ma ye ye ni mu. Nanso, ehu hiya ma ye na esan shen ye ma se yehu se ye ma e tu aswa na ampo se ye njen se ye nye nu yi empo a. Mi kun kan wo ni papa ye ase se wensin ashe wo asori a na onsin a wo fie. Eno ne nsema odija na wofo kwan se eto de bia mofra no kogina won na wofo mpa ho na won papa e de krata bi tron dan kwan sesen wo yesia dan kwan sesen no bom wo ye na wofo mpa ho na ye hia niema ewo wiase enne if we say ye ko ye fitri ko dia grobom se ebusia no bears are out tonight or just games together as a family and so there were a lot of good things ho asa ebusia ye bo a e de enkai brewo together and to create
to teach and to create memories. I recall
because ebusia enche bia na yewo menim se ebusia bia wo won kwan asama e kai se se yedidi a ye nso TV no if you say you feel se sa emre we e ye emre o se etimi di nkomo de na wo ye ne then the how ne then se ne betimi aboa wo Sani ma wo yen to me nye se ye hwe TV ye tie news and as se ye didi a. Na ye se de niske bebre ya beti mi ato fast food. Nan so na ye wo e kwa ye faso se enya di ebe hwe ye be didi a san hwe TV. Nan so na ye ye bo mo din se ye be didi a bo.
Miss Minya, sa Miss Minya, sa o mebusim na sa nkomo a ye bo ne de enka bom brain na enye se nkomo no de enka bom brain nko na mom na e de ye eye enije ubetumi asre na wakania opese okabia na na ye bo ye ne busiam pai wa abre a ye bedidi anopa ne enumri eduane ifise sabre no na ye nyina tumi hiemu na na ye nyina tumi bo ebusiam pai no jina nkomo a ye bo no so debi wo ho a mikun tumi bo mpae ma ne da ne bia oyare a mofra no mpo ennim ana obo mpae ma wono ma ewo wiase bebia asase wo so asi wo ho na mpae no echi no yedi nkomo fa ho yetete mi wo ebusia kese mu eno kire se na ye wo agentre pi ne and a lot of work to carry out this family, but they used the na ma wo fu chrechreyin ade wo family home evening ase every week na wo chi biara yeto odo wo fie that was the opening hymn and I me kai say na me ye ababa wanu na me dwen se eye bre se ye beto njom no kro enyom kro na na wo chi
biara embe bi ho no ma yeah, best you ever told you.
It's hard to be a nut, eh? Every week, Dad would say, now, and Nano, and we'll see love at home. And Nuncy, not a year, idea, you did the same idea, yeah, yeah. Now, what you be a jabber castle, sissy, a better young Jamaican. Mibisa me papa sadin tina ye to nyum kro na de be wanyu bebre wo. Ahuma enwoma no mu. I will teach you lesson 2. Ashe mi ye na okase. And I don't know what lesson 2 was. Nana mi nim de na lesson 2 ye. The passage of many years and I look at my family, we do love one another. We did somehow over the years learn to love each other. Yes, ya sanya ye bedo ye hu ye hu. Na na no ye lesson 1 na ma wo fo pese oti. Wachire. I had a wonderful young mother approached me. She had 4 Mami children. Mami no what a man nine ebe ka shere mi se. Omo yiri omo hu esia trosam no abribia na so enye yi. She said, "Debi ho na obi su ebi no entie." Na mi bisa ne se abribia na mapesa mo beye we. Na o ka se on pesa mo ye no don shiri dubia. She had the pattern down, and she needed to adapt a little bit to the age of her audience, and maybe start with a picture of Adam and Eve and talk about the picture.
I was so fat. Adam ni Eve funny now the chair mofra no. Mofra wedding fie be mienu. Na mom na oyenu kware difo na na mepenasem. Me pesa me ka bibi asemba akofa atembu ho. Ye hwe enkrofo a na enyema entisa. Me kai bri a. I remember when my children were young. Me masia esusano na ye webusia kese na mekunu ye bisho. They were all still very young, all the children. Na me mofra ni sisa. Na me ye adwuma me menda nyina ne kwesi ada no pa biara. De won kwa asori na na wo se me de om kwa asori nsem. Nye sa de aye nkokora. Ye drew home time with your son, was a sorry ass. Now, your fat acumia, I wore a name on the boss before the meeting started. And I remember when I make Ida crow, Mammy Bako, be catcher, Mrs. Sister Lance. And come in some in my year, more for a party, sir, would dear ya. And come in bread to senior. One brain, na me su menya ebusia kese enso. Na me sa sese mi su. Na me su ya kopin sama ye poin. Na na me kun sheme. Na opeso bisa se edea sem, edea sem. Na na me su mi enjai. Na efri se, enye mre. Eto debia yebu afo froa ten kwa a yenim. As we look at other unkindly. I think so, ye nim to be out, obi wo. E wo se, ye do obi ara.
It's a doctrine. Sa, nyema wig na wo si ye timi yi ning nefi ye tim, because ye wo, ye pese, family proclamation, it says, I was said, Papa. Father should make sure that I was a kununum, a bow home, or them say family, one by a family home evenings. And yes, sir, one this are put a shed, mammy phone and some young couple on the person chess a year. A kununum a juma say, or be making sure it's a family home evening, yeah.
The world, not to trivialize that phrase, but many forces would take people out of the home. This is yet another example of our trying to bring people into the home, including and especially.
We are sitting in church at the year month for free fee.
A janone, a busianity. Nanso, I was say, and nanum to me boa won. I was say, what to me boa can't a busian boom. De pie a quine pat be if he say a de pat. So, Moho said, O young coupon, na or she said a busian. Na mo can who are. Mo yet, and she say it. Biara boom. Na a de enige boom. Brem. Na I was saying, Mufra nunya ope. I was saying, Maba wano munya ope. I told the beer wo weapon. Sans say, yeah, if I was young, you know, Jina, temple so
the family should be based on all point us to the temple.
Temple ye instructs ye wo ye na brabo mu.
Is such a blessing in our lives whether we
and fa ho say ye nebusia edikan akọ temple ana ye wo any that so say ebusia bi bekọ temple. Sanse se yi nyina efa ebusia ne nokware ho a ejina temple so efi se ehu na yekọ ye dan kwa ebusia no eda balad ka se one a wonya mo fra a esombo no ye konkon na eye yen na onyakopon eyi yen se yenfa yen do ntwa mo fra no ho na yenfa jidin sre won ye ewo se woye we kan ye ewo se ye ye wo abre aye ya wo fu yi
adanti na mo moye nka bibi emfa won a won betimi aboa ebusua no yen nananom yen aunty yen wofanom obi a ebi a mre bi ni oni ebusua yaka se nyo bia ne bewo ebusua nanso yegna ye betimi ehu sa se ebusua hu ya ye mo obi bi kafa sa ase hu
me mpese madwen se maame a mini emwa enfri minya mwa enfri bebia me dani papa nyina achechrefo na mfonom ebusuafo a won nyina aboa memma enam ekwan bi so won ye bebree kwan pii wɔ hɔ a nkurɔfo aboa yɛn ma ɛsɔ m'ani na ɛda adansi fa nneɛma a yɛbom de kyerɛ wɔn ho ɛtɔ da bi a ɛyɛ na yɛn ma nom bi ntie yɛn nanso wɔtumi tie ebinom me ma nom bi tena a nkuro foforɔ so me babaa ketewa ne ne kunu tena Spain na wɔwo wɔn ba odi kan wɔ hɔ. Na owo extra free na na o free na na me dwen ne ho omo boa no
were her family they were there for her and they
omo don no
gathered around her and loved
na omo chan ho sia na omo don no ne mba ne nyina na mani so won wo emwa omo de boa me ba no
me ma me kwa na hwe me enu nti no me papa wu ya sana me di mfie wotwi nti minim sani e nananom ni wofanom ni antenom ebo me hu enije a ewo ebusua a mu na minim se ewiase afana bebre no sa extended from yi ejina pinti ejina ho pinti sini ya yehu wo North America ha sa ebusua edi echire eya adia ewo ewiase afana
ye wo ebusua nso wo ye na sori mu na yeshia nso hwe wo asafo biara mu emanu binum betumi awo emma ebinum nso ntumi ebetumi aware ebi beye kunafo emma kakra pipe na ebetumi awo emma ebusua ewo asafo yi mu hia se ebeboaboa wo eye de se ye benye busua kese mijidi se asafo yi mu biara ni hɔ a wɔbɛka sɛ wadwen nyɛ adwuma na wasana wo bie ma na na mmom wɔbɛbɔ ose na maka sɛ metae w'akyi ma menyɛ nea mɛtumi nyina mfa nhyɛ wo nkuran
ɛmenigye paa yɛnya yɛte nsɛm bebree ɛfa asɔre ma a wɔnka nsɛm bɔne fa asɔre ma a wɔnwo bebree ho mekae sɛ mere ɛnyi nsɛn yɛba a ɔtɔ so anum ne ho no sister bi a ɔwɔ yɛn wɔd asɛm a ɔka kyerɛ ne sɛ adɛn wopɛ sɛ wowo fa wiase afanaa nyinaa anaa na mede gye sɛ asɛm a ɔka ne sɛ
I can't think of anyone.
Mean to mean me, obia obeye, na me pe na meye.
And we all acknowledge.
Igna yinimse, you know, yewo yari ni. Instema bebre sika any nima bebre uyasia
we don't judge we teach
isi akwemo
but na so within the context of the gospel we
nyankopona sem no etrey say I was say to me boy home modern na ye di opiso ye
say kasafa mo france te ye hu a ye benya ni pa bi wo ye mu a wonje won hu ndi bad about themselves. I think that the debia asem no kware a ewo debia abra bomu no esumai very large to us as mothers and fathers nanso mami ye ana papa ye da eye dan kwa sudi dan kwa fre na yenya nshira free fre biarem we are blessed with a mantle. Ye hia honhom no de atete yema. Senya Elisha kainu, ye hia honhom no moho de atete yema. Na ye nya enshire firimu. Bwe ye eja awosro honhom mumma. Na onye ye nkwa yema. Oye honhom mumma no bebuwa ye moho.
Bi eye de, bibiere niwa. Just yeah, share your menu now. What that was quite nice. So, no, in Kualani be as so adding a senior bemo. I was set BBA, your bet to our mamma be an I was sending nigh a pet. Now, so the air day, and I said, ye benya mre, pepper pamo mingin.
Me home fat to be home, Miss Ye. Mean me about penny, ah, or ye penny or more Fred Dumon. Na odi mfie mienu no wante asem biem me mami entumi anka se be ma abofra we don hridu na mama we don hridu na sa abofra no fat ne mre nyina I also think that
where that the help and the power comes from to
in this sam way fi dan kwa ebusia asenu fi temple sara na etse woma stake president and na bishop in safwa ni tumi wo na safu mu a woma awofu tumi wo temple de nya mwae ni edi sem wo won mre a eye dim part of that
vision is I was set yehu se onyankopon ama ne meyina tumi ne se wonye de wo pese wo ye na edu mre bi a ye be eya na eya se edu be bi a awofo no enya enyu wo ye wo ne wo mba eye minim se awofo no enya de a won give up na enye and yeah, your fault, sir. Your ma, yeah, near my bonny be as of dear 2 minutes. I was sorry no more, dear Daho, my Abba boy. I was set your boy a home or day bomb pie. Keep praying, keep trying. Your boy a home or day. Large burden of guilt. Now, people given the power of choice are going to make wrong. You who said, we are so no amount for a year near my emphata. Nanso yeye sa niema mfatana ebe boye ama yenyi efri se enunti na agyenkwa no bae wiase ebe ye emaye boni biere ni honoma onyankopon entumi emfanche
Yakasa bebre afa se ye bedo yen hu ye hu ana. Yakasa fa ni e wo se ye chire ni ni e wo se ye ye. E wo se ye do yen hu ye hu. Matisa wakase bibiara en sobo en sin se e ja bedo ni ma mame. E ye sa en suma e busu ye ni biara se ye shishe kwa imbi so chire.
It seems to me so very much in the church.
Asama America and Sena me papa Edome pa. No Oshemi Mameda no Odome pa mean to me dream or down no mommy. Fathers. Asama Pesa Michi and say Eja and I pay our wa Ebusienum boys who do ever did about changing daughter. Me name say me ma Mamman, a bow home or day, a show on a bush in ye pa.
Near my, a war we are see etching and free, if ye near my, and who hear home from those things that really matter. A tot debia say, ye nya bebri, and na ye nya kitswa to meet ye free, a bush in home. But it all has to do with material things. Nini na jina wiase afefe die ho e wo se yetumi ho niema e ho hia yi ye ni adaje ana ye ye niema pii dodo e wo se yetumi hwehwe niema a e dance wo ye ma abrabo na ye yenyi honhom mu niema emfiri mu en famri pii na ye didi erade hwehwe no so. To follow the Lord's plan, it can be done in ye bit me aye no kakra bi pe adie ba ko e hu hia ne se ye be hu nia ye pese ye ye impempi no ye susu nia ye tumi aye or lists nanso se ye tete where something can grow. The word nurture means to help. Say yet to stress say be boa won ama won enyi. Bibi into me engine say asase no yedin an asase no yenyu. Awofonum adwuma ne say obenya asase no obeya asase no nyi say ne beya. Niema betumi enyi won honhom ewo abra e wogidie ni daso ne odoma pa. Mi huma mi bi wo Mexico ahobrase fie bi mu na oni asase obetumi ade aye efuo enu nti otwa ne dan ho se efuo na oni asase ode beye efuo na emom onya ode inhure ni inue twa ne dan ho siae na na opese oye asase yi ama wetumi enyi nebusia adwen pa na owo ma nebusia se obe hu se onyi
mema me do asema perback e kai se me do memba me de makumen na do ban so mean to me for me ring na no and I'm said na mema me e hweye ni nti no na emre hu ye den ma no pa she ye yiye emre kakra obenya no obo modern se ye betimi aye eniema bom me cha me dwe ho aye me de pa ye na ye ma me bo aye mpa ma yetimi ye eniema bom se me dwe ho a me ho se na ot boa e de nkwala ni na e ba bom e ye ejuma bom na wo hwe mra ye wo mi a enya ade a e ye eye mre kra sa odwin se eja no ye adwuma na oyi ne nso no eye adwuma nkwala ne hwe ebe ye din ye pa na so eye ade a ehuhia pa
e wo se ye hwe nhyehyeye efri se ebusia bere mu nsem ye sonko wo wiase e wo se ye ko ye ko saa ye ka saa hyehyeye a ewo nyamesem no mu se ye nya pese ye nya pese me nkomenya bone fa free.
Family proclamation,
Wonni baby ko a wo wo hunhun no ene inyina so pa na san hwe a ye ka ho asem no nso wo nso hwe bi ti se sro a wo 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 se wo beye ndro bone ana obenya problems of despair or ana obebo bra bone se one nam and we have an opportunity mothers ye wo ho kwan se agya ne ena beye adwuma abom de esiesie fie se ne beye a efie that will make a home is not a place, it's a feeling ye de hum no
Ebebe DJ Pastor Oka homemaking once maybe say homemaking idea amount for bebre and shed antiasi one for say homemaking a idea a brodoto and they say yesie baby homemaking a idea was say a trying send ye beti mi ahwe ye ma na I will fungin ejuma se ebetimi ama sa
ba efie hia se ebeye bia asumdwe wo ho a ebusiafo nyina betimi aba be hu se wo wodo ne asumdwe free niema e wo wiase ho
okay on the subject of delegation
adwuma bebre ho no ma yebetimi atiche ama ye ho nanso homemaking ya de enya de a yebetimi de ama obi se onye ti se family home evening anase oyire ne do anase emira ye wo ma ye ma nti ya wo se yetimi chechere adwuma ye be wo fie ani
yentimi fa sa adwuma de yi nyina anhye obi ara nsa na mo yebetimi ache
yentu me de ye me nije wo nia elder oak eka fa homemaking no se yentu me fa adwuma wo se ye e mo obi wo se yankase ye momo ye nka we e wo se ni asori no ete ase se ni asori no ebe boa asori ebusua no ama won aye ni wo se wo ye ene ni ma enye se wo ye when it really is a family matter if you say niema bi wo hono ma e yade e wo se busua ne hwe na wo tumi e bomoden e yebom se na ye betimi ahyehye ye niema se ne bibia be koso se ne e wo se koso se ne ye betimi ahwe ma many bishops any stake presidents any paying for our serenum and kasa I will see any awofo mmra ma awofo no and yes
yebe hyehyehyehye enyeme bi a wasori no mu a ye nwe ebusua ne ho efis iminim se ye pese ye bo asori ma no nanso wo se ye dwe ebusua no
mfie pia etwa mu no mehye mra kakra bi ma me ho a ekoma mu nyina adipa ba kwenti a ye ye nyeme pi wo ye na safo mu ne se yehia na afen so ehye ye nebusua ne ankra kra biara din na de bone ba kunti aye yesa na me ni se ifise ya mamre se ye kasafa ensempa en se ye no ho a yenim ehu hia ehia mo ma ye nye enema enfa enema
eya na eya me ni je pa se di asori ni be hyehye na wọn dwe ebusua ho sɛnea ebusua no mmerɛ a wɔbɛnya wɔ weekend ne mu ɛbɛboa wɔn sɛnea wɔn bɛyɛ nneɛma abom sɛ yɛtumi ma ebusua no bom a awɔfoɔ no wɔ adwuma a ɛda wɔn anim sɛnea nkwalaa no ana se awofo no enhwe television ana se enyema enwo se woyi nanso wo de won busua ne bebom na waye enyema ai wo se woyi minim se ye boye homoden se ye be nye wo se ye minim se ye pese ye enyema wo asori no mu e wo kwan ye bebu ebusua no nanso
and no sign the asset beto ebusian so bio se asorin penifo hie a asema wotai susu hunu ne ekwan ben so na yebenya nipa ama waboa yenkuri ye woni pepi wo ho ye wo moepi enu ko echiri e wo se wodi kan kase ekwan ben so na yebetumi aboa ebusua sen na yebesi aboa won enu achi no e wo se yesiesie niema a ebetumi aboa ebusua no na emum enye
aya sempa sen ye igna yeti tina sesia no a obi awo na adwen bishop no etie free obi a ho na se odwin obi asem a okan ho a ebeboa me pese me ka asem bi sesia efa asem a ye kan ho me pese me chira sorry man se necessarily set out to do it a woman said enya ade a ya hyehye se ye ben ne ye pese ye ye ana se ye pese ye ye wo asori mu e wo wiase afana nyinaa mu no se ne me pese ward council no a dream would talk asori na ho ye nya odo ye nya obuo wo wiase afana nyinaa pese obi a ete ase se trokronkro na sem e ade a ewo se ye de eto yenim ewo se ye tie ema no marvelous respect these sisters have shown to priesthood all of this we hope will convey to the church the need ye pese wei etre asori ne se e o se ye di odo ni abotre ni ebom paye ne ye nya odo a asori mu na wei ebeboa ama asori na kosi Elder Elton Perry asembi a okan ye e wo Worldwide Training 2003. Asema okai ne se. Ehun hia ewo emre pa asɛm ɔkae ne sɛ ade a ɛbɛboa branch anaa ward ana stake sɛ ɛwɔ sɛ wohu w'asɔre ma no ɛ sɛ wohu nea wohia ɛwɔ sɛ wo nhyehyɛeɛ ɛfa w'asɔre ma no ho nneɛma a wohia ɛwɔ sɛ wohu sɛ ade kɛseɛ ɛho hia deɛ ɛho hia ne sɛ wobɛhwɛ w'asɔre ma no so na wayɛ nea ɛbɛboa wo
ɛno ba fam na ɛbɛma mpanyinfoɔ kakra ɛwɔ asafo yi mu mpɛn pii no mofrɛ sɛ obi ndi mofrɛ kuo no anim na sɛ ɔhyɛ nneɛma a ɛho hia sɛ ɔyɛ ma mofra no a ɛyɛ a ɔdwene sɛ ɛbɛyɛ dɛn na mayɛ nneɛma weinom nyinaa na ɔbɔ mmɔden yɛ saa nneɛma a ɛwɔ sɛ ɔyɛ no nyinaa ɛwɔ sɛ yɛtumi de abusua no di kan sɛ yɛn n'adwuma nyinaa mu ɛfiri sɛ yɛnyɛ pii ɛsɔ dabi a yɛmfa nneɛma bi
Kai me, as a mile, that's called Kai. Sir, I'm ready to honor my. I was set. Yenya abotre. I wore a juma. I saw it in the amaya. No, and yet, giddy, and I was set. Yedi a juma. I saw it in the amaya. Na emrebu ho a ewo se ya to ya bo ne ya hwe ne ya ebebo asori no ene ne ya ebebo ebusua no
en pempi no mpanyifo pi tumi bo hu ewo se ye hwe yen ho na ye de yen butai si nipa so na mom enye se jumedie no so medan panyifo a ewa safudie tumi a wɔhwɛ abusua biara mu nsɛm asan na wafrɛ wɔn de jumedie ahyɛ wɔn nsa ase honhom no ɛma frɛ nanso ɛsan hia nyansa ne atɛmbuo
asɔre a wɔn nso me pɛ sɛ wɔn nyanti aseɛ ne sɛ ɛnyɛ sɛ wɔn ma amanfoɔ nnwuma kɛkɛ ɛwɔ sɛ wɔn to wɔn bo ɛno saa no ɛmmoa abusua no ɛwɔ sɛ asɔfodie tumi panyin no a ɔwɔ asɔre no mu no ɛhyehyɛ nneɛma sɛneɛ ɛbɛboa ebusua no sɛnea Elder Perry ɛkaeɛ no yɛnim sɛ yɛnyinaa yɛte yɛnyinaa yɛbɛ yɛnim sɛ sacrifice ɛyɛ adeɛ a ɛho hia w'asɔre mu no hwɛ sɛnea Yesu Kristo afɔrebɔ ɔbɛbɔɔyɛ ɛne yɛhu wei bebree w'asɔre mu we yɛade a asɔre no ɛtu yɛn pɔn sɛ yɛ nyinaa yɛnyɛnyɛ sɛnea ɛbɛtumi ayɛ ama asɔre yi akɔ so asan so ama abusua nso ɛgyina ɛtu mpɔn ɛnyɛ nneɛma nyinaa na ɛwɔ sɛ ɛwɔ hɔnom a
mekae sɛ Elder Bala kyerɛ yɛn sɛ oh monyɛ nyansafoɔ sɛ ɛba sɛ mofa adwene a nkyerɛkyerɛ a ɛfa afɔrebɔ ho hia me menyama danseɛ a ɛdi kan no bere a mehyɛɛ ase kae sɛ weiyɛ asɔre nwanwa wɔ abere a mehu sɛ mawofo som na wɔbrɛ sɛ wobɛsua dwumadie a yɛde ahyɛ wɔn nsa no ɛno kyerɛɛ me biribi na matumi atwe abɛn awurade ɛnam ɔsom a mesom nti mentumi nka sɛ ɛyɛ abusua anaa ɔsom ɛwɔ sɛ ɛyɛ aware a yɛtu yɛn ho ma awurade de boa kyekyere n'ahendie no ne nea yɛtu yɛn ho asi ɛbɛkyekyere yɛn abusua ɛkɔ bom
mɛtumi aka asɛm a akyerɛ asɔre ma no nyinaa sɛ yɛmbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛdi sabat ne so minim de meka afa busua no ho because efri se me pese me chere mo se akwesidae eye eda ehu hiapa e ade a beboa ama busua no aba aye niema bo o she old testament ni ni doctrine and covenant ne ka e ka ensem bebre efa akwesidae no se minim se ye dia kwesidae no so a ye ade a ebusua ne betimi aye niema bebre abom minim se adie baako a huhia wo chro kronkron
empempi no adwuma ye ye no homeda no etwe yin free butai nti a ye ko asori ho throw into the sabbath to take
care of church work takes us away from the real reason why we go to church. We go to
ye ko se apam se ye ne ye ne busia be boa ye ho edi homeda no ni a ye benya inshrepi wo ye ne busiam to blessing our families we go to partake ye ko ko fa erade adidie no eno ye adetitu ntia ye ko asori eto de bia adaje aye ni nti no ye ma enya san shere yi eno ni ade a edikan na ye betwe yen ma
se ye dwen home making wa I hope we can me nim se ye beti mi atenase edu mre o si edidi a me nim se wana woni minima bebrefa se we hu ponim se se bibiere ni hono ma e de ebusua na ebom
in fact hu ba kwa eye mede wo chrosem no mu no wo yohanen sempa bia a ajenkwa no boaboa na suanfo ano wo galilee po ano no na onya ojane nam na okan se momra na moni meme didi na eno chire ahoboa e kasafa ebusia edidi ho wana ye ejiane no na ofre se ombra na oni ni medidi na mo oso ombra na moni ni meton senidi na chronsem no kase ebre a wo me no bibi kasafa se ebedidi abom ho wachire ade one way before say ye be man ni nwan aduane say na enkasa nchrechre ibeye se wa mwobwa bia nchre no wo ho a wo siesie bia bi man nchrechre eno se ye be didi abom medwen se wenya da
so ma ya ka eneng nei wo se ye hu se wo se ye yi ewi se ne wi ase ne hu ebusua no ne aware ani niema onyakopon ewo maye no efiri ho se adwen asem a Paul ka kire Corinthian fo na asem a ochre onyakopon ne mane se ɛwɔ sɛ yɛde yɛ ho yɛne abɔnefoɔ no ɛyɛ nneɛma ɛbom asɛm a ɔkyerɛ ne sɛ deɛ wiase ne kyerɛ no ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ sɛ menim sɛ yɛdi mmaransɛm no so a Philip say yaka ebusua ne ho asem bebre if we can cling to the doctrine say yetimi dim rane so a menim say onyakopon betie ye mpae bo ye bedim rane so maka we a chere me ma menim say awofo a wo mo edim rane so gina no historic landscape of this church They didn't do it for a social. Bedem sɛ awofo a wɔn di saa mmara no so nyinaa wɔn gyidi a wɔwɔ wɔ Yesu Kristo no ɛno na ɛboa wɔn ma wɔn di ne mmara no so. Menim sɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi ayɛ. Menim sɛ apamhyɛ ne gyidie ne eyikyerɛ that in our families and in the church maybe I was sorry me to take care of themselves maybe a lot of other things sort of eh hia say ye betumi di niema we nyina aboye mbra me nim say what can we put on this hand cart and it be boa ebusuan amane tumpon
will have blessed family and
Elder Holland, me dawa se asema o kan me nim se eye no kwari pa. Elder Oak, Sister Beck, Sister Lan, bigina sori ne enim edawa se wo mre ne odo ene wajumaye ene wa forebo ene wo nyansa ewo efa ebusua ho fa Yesu Kristo hu medam ase enuanom ni adofo no medam ase
My brothers and sisters,
in a
spirit of humility,
I conclude this inspiring centered
on home and family.
Abusua ne ba nsunsun pii mu ebinum ejarum ananum enuanum ni enuamerema ni niema ebinum ye awofo bakon anase nipa bakope se ne abusua ye busua ti bia no se ye tie nchechea ye dia me wosa nshemu ya ebe me aben urade na ye mayeni sheshe ade osoro aba ye fie wobra Yesu Kristo enante enkrase ni enkroso no asabri ye fren holy land and as a bi akonkro ocheche ne suafo efa galilee fefe ho ebe ho ka ababusem mu kasa na amanfo tene sabri no ebre pi ho ka fa efie ana ese odan efa won a etie no no ho oka se if he be a atutu into me entia. Later he cautioned, or chese, Nukraini, me fear a fear, aye bacon, and yet a fear, a fear unto tree war hall. A bring in a yes, aye, aye, near my yetity, eche, near my ye, ye fa, a tree a commasso. Na near me who hear my. Ah, and who won for sure, and I say, Ye Shomono. I say, Ye crap, if I see a cry near my aid, Yesu Christo and Seminum. Now, so see, ye bushia, a jina painting, or butaba, comwa, or door, and near some jay, a ba, if ye ever yet be a some jay war a few years in. See, I bran, I see a yari, and I see a bemo bois. Yenya, ani je se
yetumi dan ye ho hwefie enhyira ma ye se ye wo bia se ye wo ebusua ebri bi wo ha na ye ho acha na se ye buefo bi ana se bia ye wo no sabre nyema e men yin nyen ti ye tu ye ni hwe bia bia ye ye dwin se e ho e ye nije na se ye kohwe e nyina na se ye nanti kwa kyra ni ye ho se na ahwehwe die as e wo se wi ase nyema mu a Eye nije se yebetumi e kan bibia yebetumi de ani atoso efie ani yebusia ani odo a yewo maye ho yebehu nie eti se yede ye ho ema etusi wo se yebedo afoforo ne ebu afoforo yesua se bibia ni webetumi eyi bia ya ebusia o ebusia brabo ye nyina kai Ibrahim ya mofra efia yetremu ebio ha anyefie a yetremu se esuana se efie nu swa nanso ana bia eko na mom yani je nyema ye nyae wo ye busuemu nyema ye ye se ye bomu magetacha ingesifo amendifo e ka se abusuan ye atitire nneema titire bia adusua bia ayaresa bia bia yɛdi agorɔ bia yɛnya ahotɔ ɛka nneema bebree ewiase ɛyɛ esiesie yɛn ɛma yɛn abrabɔ mame ɛma mo nsɛm mmiɛnsa bia ɛbɛtumi aboa mo sɛ yɛn fie bɛyɛ bia anigye wɔ Ni di kan mo me nya empire bon hwesuo se nipa no mo ye ni nya se e fi empire bon nya de atwa mu enye fe se ebusua ebeka ho abom abom pa abom enye ko pon chen se ye nya ebusua empire bo o ka se mo mama busua mo empire bo ema eja no wo meni midin mu Se mo yenum ne mo ma enya enhyira ebenya enhyira Se ani ebusua bo mpa da biara ye beboa ebenya hobambo a omo hia aye hia wo wiase mo saibri ne tishumie nu ma yenfie enye adusua bia ne hia ema ene se ye bekenkan homa pa akenkan ya de a ehia wabrabo mu wo saibri a niamma bebre twetwa ye ho ne tete niamma ya tutu ye twetwa mu ne anua ne oma so na ye mre no ye aho ahosɛpɛ sɛ yɛbɛnya ɛbɛtena sɛ yɛnya homa pa bi akan James A. Missioner ɛka sɛ ɔman ɛbɛyɛ nea ne ma mu ma ɛkenkan wɔwɔ mu mmamu ɛberɛ mu ne yɛ ebiara no Nyankopɔn kyɛn Awurade kyɛn sɛ yɛnkenkan fi homa pa mu yɛne yɛnya nyansa ɛwɔ Empo wa adesua ene ejedie mu. Ekyerɛ ne nyinaa ekyerɛkyerɛ nneɛma ɛte sɛ yɛsua. Mom yɛn kan eyi da nyinaa. Wɔ yɛn berɛ ano ne yɛn ne yɛbusua. Ne bɛbue yɛ adwene, ne bɛma yɛ so, ne ma yɛabɛn Awurade no. Yɛto so abiesa. Mom yɛn nya agyapade, ɔdɔ ho agyapade. Ehun mofra ewo yen fie se wo botie ana mo hwe na mo awofo eye se ye se ne me nyina ye mofra nso be hwe so se ye efie ewo japa odo ho ajapade a se na Jacob e chira book of mormon no ye bubu yen yenum odo na mo ejedi efie mo ye ye man so ejedi efie enam yen akwan bɔne a yɛ wɔ mu su ne wɔn akoma aba nyankopɔn anim atia yɛn na mmom moma yɛn abusua nya ɔdɔ ɔdɔ a ɛfi yɛn ho ma yɛn ho ɔdɔ a ɛwɔ atwerɛ no mu ɔdɔ a yɛwɔ ma afoforɔ ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛagye nkwa ɛnam eyi mu no ɔsoro bɛbɛn yɛn wɔ asase so
Mama yen fie ene ye bosua enye bia ye bosua obi a pese obebe fie bio ebinum be kai abofre bia a ye yi ni fie ni fie ye wi ano ne ye de ne ko baby echichi wo bia ye wo no abofre ketwe ye be nyi a na onkai na wofo ena ni fie bra onyi eno abantue akoma epese obekofie na wako na wofo nanso ehe na fie wo ni papa ene ne mame ewo he o sanko obekai empo edin omudin ankai anadusua be yemre nanso ohwehwe so obekai ne mofra bere. One day, like a flash of inspiration, and never be by him. Okay, the sound of a bell. Say, don't be a bo. Ah, ne bofi a crano. I saw it down, say, or take a quisier beer, and I said, from village to village. For a few crescent, coffin crescent, ever listening. A bemoety, sir, or betty, sir. A doya not in the mofra brim. I don't be a while, ne bay, Nancy be a while, wait, you cry. At length, the weary young man stood one Sunday morning. O Jina, Quisida, and a pebby, I saw them be home. I will crow be more. No tea, bread, as the bell, say, a donor, ebo. The sound was familiar. Now, a domain, ebb, like any other, say, and not what tipping. Save the bell which pealed in the night. I know, etty say, childhood day. Near no tenemo frabri mono. Yea,
it was the same bell.
Don't crone any.
Its ring was true.
Na ne
emoye
ne ni enusu na kuma ani je na ne kra enye ni je kese na abemoye eko ni kochojo enim na omane ni suhwesu o shesu na obompae kan se medase me na senka nyankopon medufie.
I love the words found in
Many jet sa in yumi ensem ho o fie bea mpesem ko se bea me wo bia na says eposono se bre twa mompo a mani etuko na makoma ehwehwe odo emao se niama etwa mo ko no enamfo aba ni wedi no kwan se ye ko ni ni etu nnwom etwa me ho makoma mekra ehwehwe as you shall. Mama ye nyina moye homoden se ye fie beye bi ai konkron e do odoni asumdwe se nyankopon honhom ebe betrae ntem eyine mpaibo e ma mu nyina wo Yesu Kristo demo. Amen.